Dr. Fiona Kabasinga, omusawo mukugu mu kujjanjaba kookolo, agamba nti omukyala bw'azuulibwamu kookolo w'enseke, aba ayolekedde okulongoosebwa newankubadde nga waliwo ebitiisa.
Nsono w'enseke muzibu nnyo kubanga bwajja. Of course tumujjanjaba bwajja ng'ali mu stage, naye obuzibu bwe tusanze okulaba nti bwakukwata tuba tulina okugyamu ensekezo. Okay? Ate enseke zezuvula zezitusinga tufuula bannakazadde b'eggwanga. Kati obulabe bwagenda oleeta bwe tunaakugyamu enseke olw'ekizimba kino kye tusanze nti kitayagala kifuke kansa, waawo togenda kuzaala. Okay? Ekyokubiri, abantu bafudde. Tuluzinze baganda baffe, tuluzinze banninaffe, bamaama, bakansono, ako kalaba ennamba emu. Ekyokuna, kubanga tukola mirimu gye gya bulijjo, obulamu bwe tebweyagaza, tasobola genda mu nnimiro oba kukola mirimu gye gya bulijjo kubanga mulwadde.
Abasawo abakugu okuva mu ddwaliro lya Uganda Cancer Institute e Mulago bali mu mwoleso gwa CBS Pewosa mu Lubiri e Mengo ogutandise olwaleero, nga gwakukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno, nga bakebera abantu ebika bya kookolo eby'enjawulo era ng'okuyingira mu mwoleso ogwo osasula 5,000 zokka.